bitulaba bitulaba ebindaba bikulaba bakulaba batulabisa mimwani kibaluma mabibika banubuka lero towakana
kankufule kayungirizi wa mawanga gano mugata bantu oli mukutu gwange sigwa mesa nti you know
ebirowozo binuma
olinacha nesinga embikula nenkulalaza sobola okufandinga otekuba nenkulalaza ngenda nakuwa omubiri
kyenjokola
ogujule mbitole
otekuba
ekyo kyenjokola
onyingire mu busomyo
otekuba
tondumira
wadde wakimanya nti nze yeetega sikujemera nize biragiro ngende nebake bino byenkusumbuwala eddagala erigema bakwegwanyiza laavu kigwe genda kuntegana kuyita ddiya wendi abaneekoza
ensonga erimu
eggumba
tuyanguizeeko n'omukono guluma nnyo ogusangule kuko funeddabo tagetimu
olina kyane singa embikula nenkulalasa sobola okufandinga otekuba nenkulalasa ngenda nakuwa omubiri
kyenjokola
ogujule mbitole
otekuba
sobola okufandinga
ekyo kyenjokola
onyingire mu busomyo
otekuba kale wulire ekibalo ekyabali jaka ne rose njagala tweyisinga mafunye wazi mulira obuyisa obujijalo sani nanansi omutima gwa kuvunanira okuba n'eddoboozi bitulaba ebindaba bikulaba bakulaba batulabisa mimwani kibaluma mabibiga banubuka lero towakana
kankufule kaya.